studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatar tete lewru janvier hitane 2017 jana yamde soki du studio tamani miden tawa e les maisons de la presse do bomoko do sekirabe jottino no do kabaruji du yumar way galo on kompetite wiide do won honju gongol ko hani wadu ley wuddu leydi ley sa ha leydi ndi wattu jonobe kollektif do lugogol kangol wadde to gol gobe no tirtod aza wadde be ngadi gidal be bi ebe tiagal cuudi gawoto so ni ido tidalaji penaka dabara ko yaawi tambe kollektif be birfitito le nokkule mabbe de be ngarta wattude koyde mabbe do won lugogol kangol wadde ley sa ha leydi ndi gobe no tirtod CPA de kollektif de kanyon sina koyde muuden tawe leydi do golleji sabi de be bi be kalde laamo be pamre muudu kanyon surobe hakku bibbe malibe kabaru goddo kasen be kollektif de hecci kenyen do woni yimbe la kanyi en nanni do woni poste gendarme en goddo to gosito o le majjon be kollektif de wala fu gendarme keddit le hen ka won kaaki bondi hen wattu jonabe kollektif de malin kobe gombe leledi france ndi suudu conseil la wondu tondo wiyama fa hande majjotobe ebe ton be ngadi noddango fowde e lamo tinno huntan himmeji mabbe di hore secretary wono sembe kabaruji di min jogini o do betande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hedade hollitinde wiide dum wonno lugugungol hani waddirde le sa halleedi meden di wattu jonobe biidum wondi e tannude koyde le majjun dum wonno gube godde jojjinde cinnide kaldale kawrangal le leedi meden di kolliti wiide lugugungol wa waddede feeso ngatta le hen koyde muudo en gube non tirtode aza waddebe kolliti wiide fa hande dari tiagal cuudi to gawoto be biidi do tidalajan kan hebinirede jogala le majjun dum be bi so lugugungol ana wada gube non tirtode plateforme de kanye sema kanye kan kanye tan kan tawel le dido golleji fa keben famtade kede Muhammadu Samaseku
wargul habotobe gubal sema be anani latade sababu futugul gulleji makudi e kanya gulleji lugongol horabe gubal sema be kuliti mitimu en bangal gube godde de nganade sema de nganade platform horoje fudde sema Ibrahim Uldusidati holiti wide del talkul aljendu facintina ma wide kawato gube didde e kanye solasabe lidi malibe tan kani nadde e kabaru lugongol Mohamed Usman ak Mohamedun gote horabe gubal CPA yeddi odo kabaru holiti wide gube sinyinbe del talkun du hana fi warede bangi e lidi do gulleji holiti wide dun karol wadi hakune mabbe lam o bangal mudum ana han jati be nelda yi inde kawto mabbe altinere nde denno dum lato sababu tiralay di fufutima gulleji lugugol dun heba lawul gube CPA e kanye CMF PRD ko ngono do e lesima e liku jabbi ko cinni non talkurundu nyande sappo e joy leru ma hitan 2015 de dum wadi tiagal gube CMA de kama dum jaati woni ko be jaltinano e le gubal CMA ngal gilan den dun be jabali fe anditinde be ona gombe e le gubal ngal
le majjum gube non tirton aza wadde be kollitiwi wattu jono dido tidalaji soni ke naka jogala kambe ko mabbe ngadi gidal be bi hono dako to mabbe gombe tiagal cuudi gawo be be birfitito le nokkule muuden be bi be do yimbe le baawa heddal tiagal cuudi gawo to fa abada kede kanko non dirtel Ibrahim Sidi Ould Sidati o kanko yo goto do no horejo gubal no dirtongal aza wadgal ko ma halido hen do faccitango mumini sendebu
mi baawa heddade abada tiagal ngalurende so do e jango dabare hebaka mi kotida e yimbe le men kidal kanye dum min kollita bibbe leedi ndi e kedde adunaarun du fur wona sema woni haddowo dum hono no yibbe lebe mbiyata ka won ben jidda golleji talkuru jam e derendu hebal lawol ele dabareji denago sema platform kanye fama kani jogude kabarde le galurende ndeno keddibe fur anan kani daakede nokku goto galurende heddo e juude bedo hono no dum foccita le talkurundu hewti gubbal CPA ana le badare gallure gaw le gallure ndedu gubbe kewde be andaka anato ndeno min bawana tude le gallure nde sorda sabe fama e keja be lamu jogi be gallure nde hani fiide dabareji bangal hokkude dakore jo en kabbe godde salla no yiltu gongol ana wawi fuddude
kanko gouverneur ngodo to gawoto wattu juno saliki halde wiidi yalla ngal do kaddale kawral sagiton le majjuno holliti wiidi wala fu ko hadata dido golleji lugo golle sa haleedi med en di jokitede ton kede kanko no dottedo seydi tarawore kanko no gouverneur gawo ko mo halido hen do faccitango mumini sendebu
comme savez le mok
andon wiide mok yo kabaru fama plateforme e sima hewti kulleji di fur hibbi wala fu ko hani hadude fuddugol golleji lubugo ngol so en joki sefaji do gubbe godde kabaru mun timmata ana hani yimbe leben dewrando gotu yaltingol yubo inde e hollude habobe cubabe be yotta hawritinde sima plateforme e fama kanye itude kulol e dentude yimbele sala gubbe jogibe kaborbe e natingol kaborbe le ngalurende ana buito ndeno yimbele be fu mbawa wadde wattu goto ka hana fe kolitan wiide wonko haji golleji di hebude lawol taweti dalaji fur wala ndeno kaldangal hani holitinde ko hani wadede gubbal sima holita ko hani wadude gubbal plateforme dum holita ko hani wadude so wana dun tan tikitali natan le golleji
be quality wi do wattu jono mali hebin diwoji di ministere en kanin nawtirade be quality wi do wota ka noddire ka 295 gokka ka do noddire super pima wakande di don diwoji kokketende kanko horejum ministere be modibo keta mo wonno ton di don diwoji ngaram faabade wattu jono armi mali ono hani gollirde golleji mudun do kabaru bi puddato do mi halni on wiide fa hande le wudule ndi be kolliti wiide kanya sa halle ndi fu jam e deder hemta ka ton be bi yimbe el banda naka fu ko ngoni kany en nanni do non poste zanama en to gosito le majjum be bi do won armi mali o jabbitiki be ton ka wala fu kiddit le hen wala fu barmud le hen do be bi kaaki kurdi kany en boni ton kede kanko no docteur mohammed yusuf ag arla fo yo goto e gotnaabe do won to gosito ko mo halido hen do faccitango mohammed samaseku
kunde 18h et 19h woni ko mobile e moto kipo yoyi do poste gendarme en gondo gositun gendarme nayo gondo be tumbe naturke malfa mun en be kebi dun waddade nuko den woni ko bondarebe ngadi yete danki mabbe andaka jati hobbe ngoni be do hono fofu dun be barata sabbe len numero dum fofu dum wadi hono ido bonandaji kay ana wada nyande fofu kamar dun jati dabareji din gottata fiyade
holitinde wiide fa hande dum won be biito mali to france to mali koobe gombe ton wattu jono holitama wiede ebe le soudu consula wondu ton do be gondi e wadde ton maajere mabbe be do mali koobe ngala papier ngaji be kolliti wiide wattu jono laamu dum won mali wana hani jewdi yalla hono hani finirde golleji mabbe di jewa yalla hono hani huntinirde dum hore le majjondu be kolliti wiide jewa yalla hono himmeji mabbe kan huntinirede hore to france to kede kanko no dirtude anzuman sisoko yo kanko njodo kabaruji don walde mali koobe ngala papier ngabe gombe to france kan le dela europe de ko mo sifi do hen do faccitango mohammedou samaseku
ni dum heddoto suni tobbe dum kuliti lamu kobe leedi mali be kebal law be jabana de ko kamin dun talki ciinaadi so wana dun sukabe be iwatan nuko denno dum yara yeso ka jawabu lamu kobe leedi mali be min dum be jabani tobbe yoga kay tobbe himmi jamen di yo hakke sappo jetti fayota de sappo jetti lam o ka jabani ko hewi hen ka sinin gulo majji woni ko min dum hala tan heeta dum ana ani be cinina dum be tajuro kay soni dum biltaake min ngotata imma daraja amen di min golli dum laabi kewde le ko jabbi le discours mako kango horejo leddi holliti wiide dum andani kabaru be leddi gombe cagal be hewti dum andani kabaru mudum denno wada imma daraji fewde himmeji amen di
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sikrab jurne da jeelo do ni le region ngaji meden di en puddiran do sigaso do be kolliti de wattu jono golleji kandi wade ton ko yata balde sappo e jogon fabde yalla hono be kani sakirade bonandaji ngattedi wakkati fu fewde roobe di do golleji puddito sigaso to sisili mo be cubi hitan hikande be kolliti de be kaaja worbele be du ngattale hen koyde mud en jeewe yalla hono bonandaji ngattedi wakkati fu fewde e sukabe roobe di an dala ton tagal mudo be kolliti be ngaram be jahale kire duuji do nogay ngol laamu sigaso be kokka yimbe ngombe tonbe hakkilaji lobbi lannibe odo golle yo suudu wondo to humnido kabar bantare roobe sukabe kany e galleji do tugorgal walde humnido kabar hakki bibbe adama en leedi meden di se urute ngardam faado an so ngodobe kolliti wi yimbele lojaabe ngobbe tonbe wakkati joni o bureau mabbe keso o joddinaama ton yimbele sappo e joyon kanye ngolle o do bureau kanko noddirte de men kala kilo kanko no horeejo o do bureau be kolliti wi de dulle majjunu kanko o do horeejo o wi o fiyande hen dabareji yel hakke yimbele lojaabe an kuntine ton hore se urute ngardam faado banamba do be kolliti wi yimbele di don kanye gendarme ngabe ngombe tombe jowi do hen juude be jowi juude do be do yimbe di don holli tan wiyede guri dakiji tawa e juude mabbe ko wadi sobe nanga du do on yimbe ngombe to kibantobe kanye kalmi be do yimbe wattu jono honjo golgol an wonde wadde le hen fa faame yalla hoto di do guri iwri yalla be gonde yimbe wobbe kasen tiagal mudu be nabe yeso sarotobe se yurute ngaran timminiren fa do yoro sodobe kollitide kerol meede hakkun meede e de Burkina Faso ton do on yimbe ngombe tombe be gonde woytade wattu jono be bi sabami faabe bi wodo mali do faabe nat leede Burkina Faso di won lamu ko mangal pade ngombe tobe kani en nangate juude mabbe kalisiji feso be joggi carte d'identité be bi goto fu yoba buttemi di nayo be buttemi nay tagal mudo be kolliti don yimbe la ngombe to Burkina Faso tobe du mangal pade be du puddi goloton di do golleji be do mangal pade ngombe leede Burkina Faso di be kolliti de kambe lamu mali obe diri di do golleji secrétaire di won nono sembe kabaruji di min joggini on do bete hande di holliti di fa hande kedde heda demi honno andirdo noddo e seeda yewtere meden de ana wodi wassalamu